Deuteronomy 1 verse 1. Lawa ngamazi uMose wakhuluma kubo bonke abakwa-Israyeli ngaphesheya kweJodane ehlane Araba malungana neSufi phakathi kweParanu neTofeli neLabani neHaseroti neDizahabi. Verse 2. Kuyizinsuku eziyishumi nanye ukusuka eHorebe ngendlela yasentabeni yaseSeyiri ukuya eGadeshi Barineya. Verse 3. Kwathi ngonyaka wamashumi amane ngenyanga yeshumi nanye ngolokuqala lwenyanga uMose wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyala ngakho ukuba akhulume kubo. Verse 4. Esenqobile uSiyoni inkosi yama-Amori owahlala eShiboni no-Ogi inkosi yaseBashani owahlala eShitarodi ngase-Edireyi. Verse 5. Ngaphesheya kweJodane ezweni lakaMowabi, uMose waqala ukuchasisela lo mthetho ngokuthi. Verse 6. UJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHorebe wathi, sekuyisikhathi eside nihlala kule ntaba. Verse 7. Phendukani nihambe niye entabeni yama-Amori nasezindaweni zonke eziseduze nakhona e-Araba, ezintabeni nangezansi, naseningizimu nasogwini lolwandle, ezweni lamaKhanani naseLebanoni kuze kube semfuleni omkhulu, umfula u-Efrate. Verse 8. Bekani ngilibekile izwe phambi kwenu, nginanilidle izwe uJehova alifungela oyihlo Abrahama no-Isaka noJakobe ukulinika bona nenzalo yabo emva kwabo. Verse 9. Ngakhuluma kini ngaleso sikhathi ngathi, anginakunithwala mina ngedwa. Verse 10. UJehova uNkulunkulu wenu unandisile, bekani namuhla ningangezinkanyezi zezulu ngobuningi. Verse 11. UJehova uNkulunkulu wawoyihlo makathasisele kulokhu eniyikho kaninkulungwane anibusise njengalokho wakhuluma kini. Verse 12. Mina ngedwa ngingathola kanjani izinhlupheko zenu nemithwalo yenu nokuxabana kwenu na? Verse 13. Nizithathela amadoda ahlakaniphileyo, aqondileyo, awaziwayo ezizweni zenu, ngiwenze abe yizinhloko phezu kwenu. Verse 14. Nangiphendula nathi, okukhulumileyo kuhle kithi ukukwenza. Verse 15. Ngase ngithatha izinhloko zezizwe zenu, amadoda ahlakaniphileyo nawaziwayo, ngawenza aba izinhloko phezu kwenu, izinduna zezinkulungwane, nezinduna zamakhulu, nezinduna zamashumi ayisihlanu, nezinduna zamashumi, neziphathimandla ezizweni zenu. Verse 16. Ngabayala abahluleli benu ngaleso sikhathi ngathi, zwanini okuphakathi kwabafowenu nahlulele ngokulungileyo phakathi komuntu nomfowabo nomfokazi okuye. Verse 17. Maningakhethi abantu ekwahluleleni, nimuzwe omncane njengomkhulu, ningesabi ubuso bamuntu ngokuba ukwahlulela kungukaNkulunkulu, indaba elikhulu kini niyilethe kimi ngiyizwe. Verse 18. Nganiyala leso sikhathi ngakho konke ebeni niyakukwenza. Verse 19. Sasuka eHorebe sadwabula lelo hlane elikhulu nelesabekayo enalibonayo ngasendleleni yasentabeni yama-Amori, njengalokho uJehova uNkulunkulu wethu wasiyala saye safika eKadeshi Barineya. Verse 20. Ngase ngithi kini, senifikile entabeni yama-Amori uJehova uNkulunkulu wethu asinika yona. Verse 21. Bekani, uJehova uNkulunkulu wenu ulibekile izwe phambi kwenu, khuphukani nilidle njengalokho uJehova uNkulunkulu wawoyihlo akhuluma kini, ningesabi, ningapheli amandla. Verse 22. Nasondela kimi nina nonke nathi, masithume amadoda phambi kwethu ukuba asihlolele izwe, asibuyisele izwe ngendlela esimele ukukhuphuka ngayo, nangemizi siya kufika kuyo. Verse 23. Leyo nto yabanhle emehlweni ami, ngathatha kini amadoda ayishumi nambili, kwaba yindoda inye kuleso naleso sizwe. Verse 24. wona esephenduka khuphukela entabeni afika esigodini sase-Eshikoli asihlola. Verse 25. Athatha ngezandla zawo ezithelweni zezwe azehlisela kithi asibuyisela izwi athi yizwe elihle uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona. Verse 26. Nokho anithandanga ukukhuphuka kepha nahlubuka esiyalezweni sikaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 27. Nakho nona ematendeni enu nathi ngokuba uJehova wasizonda wasikhipha ezweni laseGibhithe ukuba asinikele esandleni sama-Amori sichithwe. Verse 28. Siyakukhuphukelaphi na? Abafowethu benzile izinhliziyo zethu ziphele amandla ngokusho ukuthi abantu bakhulu bade kunathi, imizi mikhulu ibiyelwe kuze kube sezulwini, futhi sibonile amadodana ama-Anaki khona. Verse 29. Ngase ngithi kini ningashaya luvalo ningabesabi. Verse 30. UJehova uNkulunkulu wenu uhamba phambi kwenu uyakunilwela njengakho konke anenzela khona eGibhithe emehlweni enu. Verse 31. Nasehlane lapho ubona khona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuthwala njengendoda ithwala indodana yayo endleleni yonke nahamba ngayo naze nafika kule ndawo. Verse 32. Noma kunjalo anikholwanga nokho nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 33. Owahamba phambi kwenu endleleni ukunifunela indawo ukuba nimise kuya amatende enu ngomlilo ebusuku ukunibonisa indlela ebeniya kuhamba ngayo nangefu emini. Verse 34. UJehova wezwa izwi lokukhuluma kwenu wathukuthela wafunga wathi. Verse 35. Impela kuyukubona noyedwa walababantu balesi sizukulwane esibi izwe elihle engafunga ukubanika lona oyihlo. Verse 36. Ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune, yena yakulibona, ngiyakumnika yena nabantwana bakhe izwe alinyatheleyo ngokuba umlandelo uJehova wakhe ngokupheleleyo. Verse 37. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu wathi nawe wayukungena khona. Verse 38. UJoshua indodana kaNuni omphambi kwakho uyakungena khona, mqinise wena ngokuba uyakumenza u-Israyeli adle ifa lalo. Verse 39. Abancane benu nasho ukuthi bayakuba impango, nabantwana benu abangakwazi namuhla okuhle nokubi bayakungena khona ngibanike lona balihle. Verse 40. Kepha nina nophenduka nihambe niyehlane ngendlela eya elwandle olubomvu. Verse 41. Nase niphendula nithi kimi sonile uJehova, siyakhuphuka silwe njengakho konke asiyala ngakho Jehova uNkulunkulu wethu, nabhincisa kwaba yilona lowo isikhali zakhe zokulwa, kwase kuba lula kini ukuba nikhuphukele entabeni. Verse 42. UJehova esethi kimi, yisho kube ukuthi ningakhuphuki ningali ngokuba angikho phakathi kwenu ukuze ningabulawa phambi kwezitha zenu. Verse 43. Ngakhuluma-ke kanjalo kini analalela, kepha nahlubuka ezwini likaJehova naziqhenya nakhuphukela entabeni. Verse 44. Ama-Amori ayehlala kuleyo ntaba aphuma anihlasela anigxosha njengokwenza kwezinyosi, anqoba eSeyiri kwaze kwaba seHoma. Verse 45. Nabuye nakhala phambi kukaJehova, kepha uJehova akalalelanga izwi lenu kanizwanga. Verse 46. Nase nihlala eKadeshi izinsuku eziningi njengezinsuku enazihlala khona.